Big things, big man. Blimp passing.
Now when's the people
are you feeling?
Are you feeling? Are you feeling?
Asian artists to run.
People are you feeling? Are you feeling?
It's a victim, man. I'm alone.
Giga people are you feeling?
Up there.
Are you feeling? Are you feeling? Is that you fight for? Are you feeling? Are you feeling? Are you feeling? Tell me how you feeling. This time now we healing. Tell me how you feeling.
Mi napiga loko, nadano shasikia. Napiga kimangoto, atavurugu pia. Weba do mtoto, tabeba kagunia. Najite simba na tutakufikia. Mi nacheza reggae, design ya Congo. Wanapiga gospel, design ya bongo. Hatujigambi, tunakuja tukisongo. Mzuka, kuruko, sifate tumkondo. Shida, tumeteka anga. Mbira tunao, tufate bampa, tubampa. Alhamdulillah, Korani takupanga. Wazalendo tunazidi kuwapenda kibinafsi. Nimekula life ghetto. Mtuva nimekuwa na mseto na bishana. Utapigwa mgongoto. Chili kiasa chani bonge na wazito.
Watu wetu wazihiga mnatufeel. Huko Rwanda Kakamega mnatufeel. Kisumu na kila kona mnatufeel. Nairobi, Mombasa. Watu wetu wazihiga mnatufeel. Huko Rwanda Kakamega mnatufeel. Kisumu na kila kona mnatufeel. Nairobi, Mombasa. Eti fumbo, 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 fumbiaga wajinga. Niulize mji, nami nitakupa maanga. Toto wa geto, sasa na milikilinga. Kwenye choo za mseto, nite mzazi nimedinga. Nani anapinga ni mkate bila banga. Kisample soft friend mkate bila banda. Ni stari ni lazima kujipanga. Hike MC ya kia kambio za langalanga. Cheza chap na jimwanga kwa mchanga. Nikinga ragizani wako dark kwenye mwanga. Nimefika, ninazika. Hata bila kofi lazima ni matanga. Baba daya, baba maidia. Haujanja supplier hapa Kenya na Ulaya. Na wakusa kastima wananitaga kawaya. Wamerudi kunisoma kama vile turiwaya. Na wapa mafuzo bora kabu luwasi na ekaya. Na tumia cheddar kusaka cheddar. Nite manibaya, like wow like cheddar. Kwa naona haya, support yenu fans kwa kitu mina require. Walioanza sasa hivyo meritaya. Uliza Jakaya kawelewi basi haya. Wakilia na matrabo, miliko haso. Niko gado, kajasho za dando. Wakimba matrap na wachapa tuna adko. Fit kama badko. Kwenye YouTube, KMD na Google. YMD na video na feeling za adko. Watu wetu wazihiga mnatufeel. Huko Rwanda Kakamega mnatufeel. Kisumu na kila kona mnatufeel. Nairobi, Mombasa. Watu wetu wazihiga mnatufeel. Huko Rwanda Kakamega mnatufeel. Kisumu na kila kona mnatufeel. Nairobi, Mombasa.
Ni yule customer. Boy mnapenda za hivi ya nama toma. Si 254 peke hata wakigoma. Yule nigga cute na barutu ametoma. Anakuja design ya wizi na siyo mwizi. Anatema madi na si mambo ya upuzi. Mpenda kikubisha na vijana wajuzi. Kazi yake kubwa ni kuonyesha ujuzi. Madada zenu kwa omende hostage. Hot nigga. Na mademu wa kikenya ni mahot nigga. No mana si wachezagi kama ma nigga. Asaila legal na usila legal. We amuka. Nishu kila kitu hatakani kukatika. Unja mifupa hadi nitoe sadaka. Slim diyo jina kubwa hapa mtaani. Ukimtaja tu umepita mtihani. No mana kila demba ziyana nitamani. Damani kwenye mzao ya chiwa meni sebu
kani.
Mi uwagati dali cause mi pia ni fani. Manda kama ni megonga tawi ya ni jani. Na changamuka sana kama basa kani zani. Kujeni liku ndani, maisha tu ni jani. Na kama ni mewakwasea pole tamahani. Tuishi kwa amani na tujilete usani.
Watu wetu wazihiga mnatufeel. Huko Rwanda Kakamega mnatufeel. Kisumu na kila kona mnatufeel. Nairobi, Mombasa. Watu wetu wazihiga mnatufeel. Huko Rwanda Kakamega mnatufeel. Kisumu na kila kona mnatufeel. Nairobi,